ekitongole kyebibuuzo mu ggwanga kiyigana National Examinations Board UNEB akyakufulumya nate ebyava mu bibuuzo ebyakamalirizo ebya siniya ey'omukaaga ebyomwaka ogwedde bbiri abiri mu etaano olunaku olwaleero. Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yagenda nate okukulemberamu omukolo guno ogugenda okuba mu maka g'obwa pulezidenti e Nakasero. Abayizi abawera emitwalo 16 mukakaaga 42 be beewandiisa nate okutula ebibuuzo bino ebya siniya ey'omukaaga eryakamalirizo.